Namhlanje ungqongqoshe wezenhlala kahle ungqongqoshe ubathabile Dlamini uzobe phendula imibuzo ePhalamende and sithi sicela ukuthi azilungiselele ngoba imibuzo izobishisa kakhulu sizobe simbuza ukuthi malini noma ke ithini imniningwane yesivumelwane asayine noma ke asishicilele neposi ngokukhokhwa kwezibonelelo zalabo abathola izibonelelo kuhulumeni. Futhi sifuna ukuthi uminister asho ukuthi yini inhlelo anazo zokuthi kwenziwe ngcono iqalazinda zama-ofisi abantu abasemakhaya okuyibona labo abenza umsebenzi wokuthi benze umsebenzi wezenhlalakahle nomsebenzi kasasa. Ungqongqoshe uDlamini uyasibonisa ukuthi kukhona azama ukwenza ukuthi egcineni izibonelelo lezi ezabantu abathola imali kadeke zigcine sezikhokhwa u-CPS futhi angeke ke sikuvume lokho ngoba thina sizoqhubeka nokuthi siqinisekise ukuthi uminister lokungaboneleli kahle abantu nokungabhekeli kahle abantu angeke simvumele ukuthi aqhubeke nako CDA.